wenda kuyanda, I wenda kuyanda. I can never leave you girl, wenda kuyanda.
Fwaya fio kuwa na iwe, kuliko nsefe na iwe. Pena tika ya mbana, ni maziba titiza bwezana. Efyo na kutemwa, nobody really knows baby. Kulipe angaziwe, chikondi chuma nipasa.
Tawaishi bababa, ah.
Efyo na kutemwa.
Tawaishi bababa,
efyo na kutemwa.
Tawaishi bababa,
efyo na kutemwa.
Tawaishi
bababa, awenda kuyanda. I can never leave you girl, na kuyanda. Ndiweweka,
amani kwana.
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 I will love you today, baby I will love you tomorrow. I will love you every day till I die. Kulibe wena ninga konde, polo panja ini sonde. My beautiful baby, you brighten up every new day. Sembe wanze nyimbo mami, nyimbo mami, nyimbo mami. Sembe ni rewind select, rewind select, rewind select.
Awenda kuyanda, awenda kuyanda. I can never leave you girl, na kuyanda. Never leave you girl, na kuyanda. Ndiweweka,
amani kwana.
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 K-Ami Music
Busy on.